da chati sedda nder yimre de nana asma'u bi shehu yusbi wi'etende mi jonyo he jawmam taala chenido ke jowo he jammi he fi jaloyido he am gammi yewna ke sei allah maudo kadin waawi yewtirgo yamni yo bawdo daga allah lamido tan waawi komi mi jonyo he burnado tagle cubado mi silmini dow maako ngam o cadado he jumla tage foji fu cubtinado he alo e saboobe maako henado he nder diina yaakiza maa kanko limi mi noddimo kanko he woyrugo gimdi he laamido julbe he wanjugo gondi mi fewnira yonki he bernde gabindi he harsundu jillundu illa gafuddi fametenga sheikhujo non maslanimi he yewnugo seedego yidde he bowral he holare baadego sirri he narral he narrego dokkal he jangingo andal ko duudi he don goddi fanyande dargal mi wawa he toygodi simbol woyanmi musiddaɓe hande daleyam mi olo mi hota he allah cenido mi olo mi woyrande ha fami fukko mi tallo he yurmende angam mi hattake bello nganam jawmirawo idam obdoyanmi.